Isithombe seshumi nambili. UJesu endlini kaNkulunkulu. Emva kweminyaka eminingi, emumva kaSamueli, kwakunomfana ogama lakhe linguJesu. Unina kwakunguMariya, kodwa uyise kwakunguNkulunkulu. UJesu eneminyaka yeshumi nambili, uMariya noJosefa baya eJerusalema noJesu. Sebuyela ekhaya, uJesu wasala ngasemva. Basala bemfuna. Emva kwezinsuku ezintathu, bamthola endlini kaNkulunkulu ethempelini. Wayehleli namanye othisha bamaJuda, bemfundisa izwi likaJehova. UMariya wathi kuye, "Ndodana, yini indaba osiphathe kanje? Besikhathazekile ngawe." Kepha uJesu wathi, "Beningazi ukuthi bengisendlini kaBaba?" Ngesikhathi uJesu esengumfanyana, wayazi ukuthi uyokhonza uJehova. UJesu nguye oyophatha abantwana bakaJehova, ngoba uNkulunkulu uyinkosi yeqiniso yawo wonke umuntu.
Bega-ge-bega.